Duratan Dawawi Yokani Hadek Haran Dr. Abiy Ahmed Witata Ufukana Ganama Mumicha Ministerumma Falama Biyati Duret Kankaku Furatanisi Umata Ethiopia Tifasa Gudan Taun Bekanejira Hogana Adio Misen Saman Mare Adawawin Kanamantani Rakaimejiru Dr. Abiy Durakanin Abbatan Dank Alev Abdi Wanegere Yada Wanadada Kasajiru Madden Party Chara Adio Sagale America Akai Saniti Kawitata ufukana geggesamu ajendan walgaya dapa lama biyati waheduma kaku rawachufi taeta waliti dabarsuti. Kakukana boda kamumicha ministera jena mujiran doktora biyi ummata biyati akka asawagochu jirantu egama. Yerosanati wae kayo sani fi wae karorasan garafundurati biyati kabani malato wa yawa kante argamu danda jesturan dubbatajiru. Umri insani jalkaba afurtamuta ke sakata Dr. Abiy gara taita olana kanatti ufu insani sadarka sadarka rani. Ega adion undesame jalkabe misen summa taricha ke sakaturan tarichan gara warana tiramadamu insani ittigafatama sani jalkaba katay ragali insani ni agar sisu. Tarmuda warana kolonelummas nikaban. Gababati insa jiramun kabekamu agency odefanno tikana gabi yodessa witney yada hunde samasat yesuda fojir olturan qola fudachun sani simamejira minister science of technology tawdan yero gababake satti bain garin agarsisan madali dandeti ogana sani akatay kanin dubbatanis nijiran dubbiman party sani kan adio obbo kasawun gofe kanin kesatokko
Landa Rakabi Nasarut, Yanan Biro, Doctor Abiy Buzugide, Handa Yakulezona Marano, Strategist and Innovator of Sawit in Africa.
Nano Wogatoko Hojatan, Doctor Abiy, Yerohedu, Namak Ajel Famajara, Demitoko Faga Gesura, Niuma, Tarsimoni Bata, Namote Okin, Hogaza Haras Norata, Nano Hojiv Garite, Mijesu Ambekama. For Kenya, Minister of Science, V. Technology, Wajira Karahin Jet Amnekabatri Wajira Kana Haga Sadaka to esteem Dawatamu Dandoti, Baka to Risota, Hawatu Akatoti, Gedarera Namakona Gue Kavaja Argatilasi Bara Yeroji Jiramake Satimo Mutumana no Romiati, Tigatama, Wajira Misoma Magarate, Naho Jitatreti Wajira. Kana jerame mbekamne kan chalise taature kan nama hawatu hama yummat jijire akuma wajira science technology itijire karas baka hoji gari ilalcha hojjetuta jijirudan gamta yokin timin hojin aka hojjetame fit ambau nama gochu dande jalle hoji heddu dalagera
Jirenye unfa sanitin abba warra abba jolle lamafi amanamanti kristana protestanti to Dr. Abiy Ahmed. Kam umri davga gumma kese jiran namnikun amma tigafatama biyole safura chura afkopawane jiran. Ittigafatama harakanan yerotti madalamanis gejira. Maddena dada kebsanitti fi demsa wanturanis akka agarsi sanitti parti insanit aduon ittigafatama kanaf ega mantirra kawate turejira. Isandura Durata Adio Katuran Obulama Magarsa Ittigafatama Sana Gara Doctor Abiy Dabarsani Gara Durate Summa Tana Tigadibuan Manamare Adawi Yukan Ihade Kesatis Durate Summa Parti Chav Mumicha Ministerummatis Filanoge Gesamirati Kamaka Doctor Abiy Kenan Obulama Magarsa Tau Madden Parti Cha Gabasa Kenya Fimanijiran Adio Kofano Tuntane Tabbato da misensota ihade kesa sagale argatani filatamun sani mo particha gamta kesati amantan rakaya musa agarsi sajira gabasan kenya. Kanisandura mumicha ministera turan aile mariam da salinyile akka doktor abiy filataman fedun sani maddenkun gabasani jiran. Obbo aile mariam da salin taita sani galakisu da murte sun sani rakko biyati mudate jiru kama furmata taun feda jechun taunsa nibekama. Filatamun Dr. Abiy bulchi sananno mormin iteddum mate jiru oromiya kan bakka bu'a wantaef akkateet kanin dubbatani monijiran tasgabbi abin sajiruf rakko siyasa biyatti kesaf furmata tau abdijerun University Finfinneetti barsiisaa barnoota siyaasaa fi hariiroo sadarkaa addunyaa kataan Profeesar Kaasahuun Biraanuu yaada booda dhiyaate kana wajjin waliin galan filatamuun Dr. Abiy jijjiiramaaf nama qophaa'an waan ta'aniifii jedhu.
Baraasu wanjii addisu tamarraaj marsayam dasii roobdo wandaa.
Filatamaan haaraan kun moggaafamu kana jedhee dubbachuu hin dandeenye sababaan immoo gaaffiileen turan daran kan kana caalan waan ta'aniif eegaluu ta'uu qabaa yookiin ta'uu hin qabu gaaffii jedhu natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee kan jijjiiramaaf qophaa'e kan sanaaf of adabee dhiyaate gaaffiilee uummataa hedduu kan nan deessa ofii hin jedhu yaada kana ture kan natti fakkaatu. Dhimmoonni jajjaboon tarkaanfiilee wal duraa duubaan kana furuudhaaf furatamanidha. Gaaffii uummataa giddugaleessa godhatanii socho'uu jechuudha.
Achuma Yuunivarsiitii Finfinnee damee barnoota siyaasaaf hariiroo sadarkaa addunyaa keessatti barsiisaa kataan Dr. Asnaaqee Kaffaaloo gama isaaniitiin murtiin filatamuu isaanii dhimmoota lama kan of keessaa qabu ta'uu dubbatu.
በአንድ በኩል ይሄን ነገር ስንመለከተው ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ የዚህ የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ እየተደረገበታል ኦሆዴል በቅርቡ
ወደቆን እና ድመከና ይላሉ ዋይ ፍለኑ ድረታ ከነረቲ መሬን በልጣ ገጌ ፈሜራ ታዲዮንስ ኦኬሰት ጅጅረሙ ሆገንሳ ጎደቴራ ይፍሲ ታዲዮን ይሮደርበ ላቴስ አደራ kan akka dhaabilee mormitootaa biroo waliin hojjechuu hirmaannaa poolitikaa warra kaaniifis banaa gochuu akkasumas wal jijjiirraa obbo Lammaa Magarsaa dura ta'ummaa dhaadhiyoo irraa ka'anii itti aanaa ta'uudhaan Dr. Abiy akka dura ta'aa ta'an gocha akkasii gochuun isaanii dhaadhiyoo biratti mul'ate. Gara fuulduraattis ol dhufee akka shoora ba'u gochuudhaaf miseensonni kaan immoo Dr. Abiy deeggaruun isaanii akkasumas carraasaa immoo nama naannoo Oromiyaa irraa ta'an Dr. Abiyyiif laatamuunsaa biyyattiif keessumaa immoo mormiin naannoo kan itti jiru naannoo Oromiyaa ta'uusaan wal qabate furmaata fida jedheen yaada.
Hiikaayinni Dr. Abiy aangoo haganii qabaachuu danda'u kan jedhu irratti kan hundaa'u ta'u kanneen dubbatanis ni jiran. Kan Dr. Abiy Ahmed irratti kakatanii taayitaa qabatan walgahii paarlaamaa addaa wixata dhufu geggeessamu irratti diplomaatonnii fi keessummoonni kan argaman ta'uu gabaasaan keenya gabaasee jira.